Hello, Bruce. Some messages here for James in Stanley. First of all, from his father, then his mother, then his uncle.
James, habari yako? Mi baba yako. Nakuombea sana kwa Mungu. Umalize hicho kifungo urudi. Nakuombea sana. Salamu nyingi kutoka kwa wadogo zako na ndugu zako wote. Asante.
Hello, James. Ujambo? Tunakuombea kwa Mungu. Uweze kurudi salama, sisi wote wazima kabisa, wadogo zako wote, Mercy, Melissa, Meg, Teddy, wanakusalimia sana na wanakuombea kila siku. Amina.
And his uncle?
Hello James, mimi ni babu yangu wako. Tunakuombea sana Mwenyezi Mungu azidi kukubariki, akupe nguvu na neema ili umalize shughuli ya huko uje Tanzania tuanze kufanya kazi pamoja.
Thank you. Thanks, Bruce. Bye-bye. God bless.